Daffy.com.
Ayo! Tune!
Also! On the beat!
Oh, I'm gonna live and gonna finish it! 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 Oh, yeah, man, you are right! Undo mwaka, waku pigia era! Wale, undo mwaka, wama famu kige! Wale, undo mwaka, wakununu andiga! Wale, wanga mechina, gonda mtakoma! Wejamani wale, wanga mechina, gonda mtakoma! Wanga mlipanga mniferishe! Wanga mlipanga mnikwamishe! Wanga mlipanga mniferishe! Wanga mlipanga mnikwamishe! We jamani wale! Undo mwaka wa kupiga hela! Wale! Undo mwaka wa mafanikio! Wale! Undo mwaka wa kununua ndiga! Wale! Wanga mechina! Mbona mtako!
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.